Yo, King Boy, DMG Boy, Neil Nkuna,
The Master, MR Boy.
Yeah,
kutesa, kuatesa.
Yeah, tumekuja kuatesa, juu kwenye gang sisi tunatesa, all my fans wanna die tunatesa. Tunatesa hata kama tunapesa, tukiomoka wanadai ni mikopo, wanadai ni mikopo inatesa, hadi wanatutemea maneno kututesa, ya kututesa. King Boy mimi sio mchoyo, na peleka na riengo yoyo, hadi wanakanyaga kama viyoyo, kwa inange hakuna risiti, hata mali mi siwezi kuriti. King Boy mimi si heartbreaker, kwenye mbulu na watch undertaker, na siwezi kuwashika mateka, bali kwenye anga mi nateka, na sina haraka ya kuwapenda, juu nikipenda na wakula kibajia, bogi yote kwa bezi zimeshika, sina rada hadi na mashisha, na mashisha. Tumekuja kuwatesa, tumekuja kuwatesa, juu kwenye gang sisi tunatesa, ama fans wanadai tunatesa, tunatesa hata kama tunapesa, tukiomoka wanadai ni mikopo, wanadai ni mikopo inatesa, hadi wanatutemea maneno kututesa, yo, kututesa, cheki, kututesa.
Bazenga, kwenye bezi mambeko ni warembo, wanakunywa mpaka mapembo, kwa geto bazenga ni mjamu, nakula mpaka machapu, usicheze na mpango wa kando, utarusho mpaka kwa pango, kale mkale ni kanyanya, na fili kupika kapanya, the masters the only bazenga, na fili wote wamenirada, ati nirada, ni creamy urenka shock them, ambeko zinamoku ni mkada, ati ni mkada.
Yeah, tumekuja kuwatesa, kuwatesa, tumekuja kuwatesa, ama fans wanadai tunatesa, tunatesa hata kama tunapesa, tukiamoka wanadai ni mikopo, wanadai ni mikopo inatesa. Tumekuja kuwatesa, juu kwenye gang sisi tunatesa, tunatesa hata kama tunapesa, tukiamoka wanadai ni mikopo, wanadai ni mikopo inatesa, inatesa, hadi wanatema maneno kututesa, yeah, ya kutesa, yeah, kututesa. Checking, King Boy, DMD Boy,
The Master, MR Boy.
Yeah, Mreshini Mgange, to the Music Nation. Yeah, 006 County. Yeah, Coastman, Coastman.
Bazenga.